Agile
RKO
Shirko Media.
Minacha mpwekika kinandegi usiku silali. Basi mama rudi nipato fadhari. Wendake wame kukusia utaki kunambia, ila thabulo nipa inatosha.
Fishing.